tuna talanta ya kucheki weather. Iyo jua ni ambua. Nani kani, niko shua. Ukiwa kijani, uki umeboeka. Ukiona memes, unaanza kucheka. Yo ni Kenya. Bati yako mbaya, ukichoma picha. Utapewa hashtag, apo Twitter. Karibu Kanairo, karibu Kenya. Kujani kushova koza wa Kenya. Tuna talanta ya kucheki weather. Iyo jua ni ambua. Na nikali, niko shua. Ukiwa kijani usiki umeboeka. Ukiona memes unaanza kucheka. Yo ni Kenya. Bati yako mbaya, ukichoma picha. Utapewa hashtag, apo Twitter. Uta trend. Customer Kenya, ndusema asanti. Nani yeye amelipa, naseme asanti badale ya muzaji. Karibu Kenya, tunatabia zetu tu. Karibu Kenya, sima saimara tu. Tuna madem, peng, peng. Mamorio mabazeng. Lugha ya taifa ni sheng, sheng. Karibu Kenya. Tuna madem, peng, peng. Mamorio mabazeng. Lugha ya taifa ni sheng, sheng. Kanairo, tabia ya wa Kenya ya kutuma mail. Ulituma mail. Uda nilituma, kwani hukuiona? Hiyo ni uongo. Customer Kenya kisema nitarudi. Kila Mkenya anajua huyo arudi. Mkenya kienda choo naone kuna mtu. Bado atabisha naulize kuna mtu. Masana Mkenya lazima tachelewa sana. Lakini sherehe tunafika mapema tena sana. Na tunateto umetuweka. Karibu Kenya. Tunatabia zetu tu, tu. Karibu Kenya. Sima saimara tu, tu. Tunamadem peng, peng. Mamorio mabazeng. Lugha ya taifa ni sheng, sheng. Karibu Kenya. Tunamadem peng, peng. Mamorio mabazeng. Lugha ya taifa ni sheng, sheng.
Music you can sing along and work along. It's Energy Radio, the beat of the moment.
Aman, unasikiza ma one and twos. Ma tickety tickety. Za DJ Rude Boy mzee. Stoke hapo usio. NRG. Okwankwa. Baden. Poa mzee.
Meja cheza kama wewe.
Okwankwa.
Meja cheza kama wewe.
Okwankwa.
Meja cheza kama wewe.
Okwankwa.
Meja cheza, meja cheza, meja cheza kama wewe.
Okwankwa.
Niko kalif na shikisha. Na mamorio tukichoma shisha. Kuna wale ushukisha. Wale mademu jifanyaga madiva. Kauyu waba na ringa. Na izo lips nikana biga binja.
DJ Rude Boy.
Bade na jiste far away. Wale wamebaki tupige shere. Manze karado kiwadunda usilewe. Mafisi wako ready msupa nye melewe. Ukiwadunda ni ubebane. Ama ubebwe, ama ubebewe. Ukiwadunda ni ucheke. Ucheke shane, ama uchekelewe. Yo, manze zimiriet. Na kuambia zimeshika. Na kutani na shash. Nani yako na rizla. Minasikia kukiseti. Tukisikiza masisla. Leo watu ni walewe. Bazu niko na pesa mingi. Ule ni mse wa mayai. Muwite umwambia gonge mbili. Ndio nijenge mwili. Nikiteka msukwa. Nichezeka mimi. Yo, wacha nchezeka mimi. Chezeka wewe tutafute ya mzinga. Manzejo tuchange. Tulewe, 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 tubebwe.
Manze sujo cheshere leo tupike kelele rauna jipo mwenye
Form, niko form na mashore kama ni weekend mjipamba tunamboki mindo deresi fike best na moti leo tunaband tunaskang tukisensi
mkwanka mili wila tuyona mapenting wawili wawili kichinji yonfanya testing mkanyambisha kana nuka zenia septic kuna kubatisha znararuka na kisensi
kanipoka iko ready kama power 24-7 miche za kijak bawa nikanyau kalidaya kana power mindo grandpa buda mindi yomanyanga unakata panda balance wagethomo ndani ya dunda na shada nilidhani nika super kumbe filter siwezi jaribu kutipitono kona jigas party after party later party cup mister nguri sana zimeenda platinum viroga vitamu sana oneza nita kandiba kani fame sina shame buda sina kaliba pedi wa kinyaru julika na juu ya backpack kani rada miusafisha kidasta panster kwenye mix mimi ndiyo master panster kwenye mix Kani form niko form na mashore kama ni weekend mjipamba tunamboki mindo deresi fike best na moti leo tunaband tunaskang tukisensi
sifom kamili bila tuyona mapenting wawili wawili kichinji yonfanya testing mukanyambisha kana nuka zenia septic kuna kubatisha znararuka na kisensi andale andale mami ia ia rada ni kwaga ni swami na pandisia sikia ni na kikana bistro mtu unakaskizia ia maji ni catalyst konki kuna mabia pia keep it low moti no de mínimo una zaro poco mahidi zikuje fiziko ficha white kibiki cho vidole ni sticky jo chablin wanka blanda jotinya kongeza libido na tipito kitime datingisha hizo wetete pitisha kimbicho kwa dirisha kium wetete rada nyi mna hesitate tipa na matembete kilundizi tuyo miyo mavo on the betete trouble
kani form niko form na mashore kama ni weekend mjibamba tunamboki mindo deresi fike best na moti leo tunaband tunaskang tukisensi
Dakitari, wakajikanisha basi tuna dakitari Tunajua fresha na kuwaga dakitari Mitaari, mini ordinary Siwa getikari, boss mimnare Ndo mana tudem tunashindaga kelele Wanataka mpango kando atini wadare
DJ Rude Boy
Hey, nishamare Niko mdogo mdogo tu kwenye gare Ha, siu sare Nikisonga mbele wako pare 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 pare, situ kwa kwenye club tuna pare 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 lezo, yani pare pare Narusha mizuka
Maisha ni wangu Sija mfata mkari Mkari
Rude boy
Maisha ni wangu Sija mwona mkari
Chochi mini fatela Kyo kitaka uneza nita mandela Na ukidai tuende dry kwa keja Kini dai hivo hivo napenda
Napenda msupa mauru Ngo kwa neza ngoa
kipodunga dera na mahaga pia usonga soko kani kidoko na kudoga ikubonga teza na yo kitu akiriva sinikanigia teza na yo kitu sezi braya sezi pia kikia bia kama tabanja nitebazu unaja nitoa jusi tete nuwa kanzu kame dunga dera itabidi
no, mdunga no, kanzu knock knock who's there bazenga maybe kauna come come na dera lafu kauna talk talk kwa meza ukiuliza why na lenga mbona siji chochi mini favela leo kitaka uneza nita Mandela na ukidai tuende dry kwa keja kini die ivo ivo na penda
yeah. Hey, wewe ni wadeli sazile ni konja sazile ni kolonli na midi na kipa teol za maari na badu na nidai na msupa ni kistedi siyezi nkipas na kukupando kinipa iyo as penzi kabadu na nikas tunajua siku pendi na badu meni trust ati siku moja mekinda
kukumia no who's there bazenga baby kona come come na dera lafu kona talk talk kwa meza ukiuliza why na lenga mbona siji chochi mini favela leo kitaka uneza nita Mandela na ukidai tuende dry kwa kenja kini die ivo ivo na vela
ni gari kubwa yeni kwela ni gari kubwa kubwa ni manyanga ni gari kubwa kubwa ni yawanga ni gari kubwa kubwa yeni keki ni gari kubwa kubwa yeni kwela ni gari kubwa kubwa ni manyanga ni gari kubwa kubwa ni yawanga ni gari kubwa kubwa yeni keki ni gari kubwa kubwa yeni kwela ni gari kubwa yeni keki ni gari kubwa yeni keki yeni keki yeni keki yeni keki ni gari kubwa kubwa yeni kwela gari gari kubwa kubwa nyanga ni gari kubwa kubwa ni yawanga ni gari kubwa kubwa keki ni gari gari kubwa yeni gari kubwa gari kubwa ni majwa ni magari kubwa gari kubwa ni yawani ya gari kubwa gari kubwa pasta alisema wezi hubiri sare heri nikai area kuliko chasande mapepo ma area tutuja na ngwelo kingwelo kiwa katukiwa kidale ngale sare sikizia kimale ka unapate nitate nikate sherehe kadeli na mande tusiri na pia wikendi kuchata na debe yeni keki ni gari kubwa kubwa yeni kwela ni gari kubwa kubwa ni manyanga ni gari kubwa kubwa ni yawanga ni gari kubwa kubwa yeni keki ni gari kubwa kubwa yeni kwela ni gari kubwa kubwa ni manyanga ni gari kubwa kubwa ni yawanga ni gari kubwa kubwa ye mtaro walivulala ndani na kijanga chuki cheke pake rangi jichoche mpuzi bebo kama mbuzi bei ya pizza ita double ya simiti kana chapanishwa kana enda kakimbunya geuza kujaza mdomo dekia chimu kitambi jumimba ni ya muda chimu kitambi jumimba ni ya muda deki ni gari kubwa kubwa yeni kwela ni gari kubwa kubwa ni manyanga ni gari kubwa kubwa ni ya wanga ni gari kubwa kubwa ni
Yala new position every time me a dig it Nike zima washa buda chesa na nari yati Buda chesa na nari Nike zima washa buda chesa na nari yati Buda chesa na nari Nike zima washa buda chesa na nari yati Buda chesa na nari Nike zima washa buda chesa na nari yati Buda chesa na nari
Shika jamba shika mtoto deliver plus Nige mundu kwa nini ni hola gala dance Shike meza shike unanga yani double chance ma Mindo fizika unarada kuna kwa kabon Yuka ni kupen kupen
New position yala new position Nike zima washa buda chesa na nari ati buda chesa na nari Nike zima washa buda chesa na nari
step to the right one time to the left and pose turn the reverse Reverse. Can you allow me? Bounce to me, mommy. Pause. Do not reverse. Do not reverse.
Bye.
Do not
na reverse.
Reverse ni kipiga lazima kahaga kabonsu kini suka ndio nijipe kwa na ganji sio clout. Bendera naweza pandisha nilikuanga scout na nidai jitetee usizunguke round about tai. Mimi sina fujo nani. Dogo dogo reverse yani. Piga dry dry chesa yani ratish ngwai choma ubani.
Twende reverse kama mtotana. Kwanza vile umebeba we ni totiana. Ai inama basi tukipatiana juu hizo du da zimenibamba. Ai magigi magaga magigi gigi gigi msupa we dada una vitu bigi bigi magigi magaga magigi gigi gigi msupa we dada una vitu bigi bigi.
Step to the right one time to the left and pose. Twende reverse. Twende reverse. Twende reverse. Kanyaga lami bounce for me mommy pose. Tuna reverse. Tuna reverse.
We reverse mina cheki nyuma. Ikikwama tutasukuma. Ukigonga kitu usipige break. Endelea ku reverse na mawetete. Ako kadem kame come through. Na yo dress yake see through. Itabidi nime save ganji. Do after ku reverse ni maternity. Izo mahaga vile unarombosa. Ako kamini kana songa songa. Ako kathae mina ona ona. After ku reverse nita onza onza. Oya oya.
Step to the right one time to the left and pose.
Wanku wanku.
Twende reverse. Twende reverse. Twende reverse. Kanyaga lami bounce for me mommy.
Ikisha mzinga bana ziki come turore. Hakuna idha youth man we turore. Oldi kabisa turore turore. Meda ufisi turore turore. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam.
Si mama kwa megu, pusha mikono juu. Nakangonya kamenya isanza tuku banju. Usha geuka umeshika tu ukuta. Cheki tuko kichwa umeshuka tu matuta. Ona vile nyuma umejaza tu mauta. Ni kwenye mkono adi mdomo niko luta. Kama zimeshika tu wakuna wachilia. Mademo wakika mtu na wapandilia. Stare yetu be tumegaramia. Chiki masa tumesha chelewa. Sasa nani ata drive na tumesha lewa. Hebu chunga au mademo na weza kupora. Ju wengi wa ukondani ni wako. Chiki sasa tuzime nice. Iyo glass yangu niongeze zile ice. Najuo nitabliki toka sasa mpaka night.
Itisha mzinga bana ziki come turori. Hakuna idha youth man we turori. Oldi kabisa turori, turori. Meda ufisi turori, turori. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam.
Shuka, shuka, shuka.
Shuka na madam, shuka na madam.
Kondo wa muranga ame come turori. Makeg ziki isha muratina turori. Tukimix na kindovu zitugorokie. Mina kata biko ademu ni kururi. Kama dhudha iko fiti mina riada. Na kaita bidi minta city adi wada. Kima huru toa kutu adi nkiwa java. Nyorea miya pona tambu wala wama.
Itisha mzinga bana ziki come turori. Hakuna idha youth man we turori. Oldi kabisa turori, turori. Meda ufisi turori, turori. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam. Madam, madam.
Mombasa, turn it up. Energy Radio 98.4 Eldoret, turn it up.
Energy Radio 93.5 Nakuru, turn it up.
Apple, 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 apple.
Yeah.
Yeah, yeah, yeah. Apple, apple, apple.
Apple Gardens to Kojaba, wengine wako miti. Zetu ni majama, zenu piki piki. Zetu nenda kana, beba zikini. Kaku na mamadam, beba siku mengi. Hapo baklepo, paparazzi. Wanifanya ngumu kufanyo sherati. Nakumbuka kabla nifuge manati. Nilikuwa na wakunyo na ile kolonia Versace. Squeeze the backseat, ilikuwa love seat. Smooth na manual unafikiria ni automatic. Tint kwa window muadhara ndo atutaki. Hapa perfection tunaifanya bila practice. Mbele naona success, nafunga hat-trick. Mindo the chest kwa icho itisha half-pick. Tangu tuingie kwa imchezo sindo heartbeat. Nairobi City tunairun kama athlete. Das kusijali, atukujaji. Apo tu, apo tu, apo tu, apo. Kusijali, atukujaji. Apo tu, apo tu, apo tu, apo.
Isaki hapo, hey.
ni kuhandle, alafu kam tutoweloka kia mlango. Ni kuingize ndani ya box kama bali, julo siwezi kubali kula tu kwa macho. Ambia bini man mepata kuinua dancehall. After leo utarudisha weave salon. After leo na wacha armies na mavalo. Hauke kitisha feo na kakukua na passport. Kitu kai ni rea ichimbe ndo wipate. Mina nyash kwa hewa ni kama jet ya private. Vutia wateja ni kamewe kwa magnet. Itatachwa teja hadi wa ikane.
Das tu sijali, hatu kujaza. Hapo tu, hapo tu, hapo tu, hapo tu sijali, hatu kujaza. Hapo tu, hapo tu, hapo tu, hapo tu. Das tu sijali, hatu kujaza.
Scratch Technics.
We got the key to the streets.
I want this girl to come and dance with me. Like so, like so, like so, like so, like so, like so.
Nikikaza na na shule, nilikaza ngama shule, sneaker funge. Saina tana mdani ya club, ata ona Tuesday. Na miuji pata kila sana, papa saka shude. Pasa pasa dansa, mini mudo tuma Tuesday. Mafisi wanahanga ya mahaga na ma cute face. Na binti ya nakani kama yeni stawa move. Mwili ya mebeba kama nganya ya bure. Itabidi hata bili kizidi wika tume. Kameli baledi na glasi ya shopping for the girl, eh. Kite kaliki mamia kidance for the man, eh. Makeli mechizi, non after club ni madare. Kini katikevi usiku yote hadi ngwari.
I want this girl to come and dance with me. Like so, like so, like so, like so, like so, like so.
Na bamba mademo na ubaya. Niko na tamta mwebwe wano na fire. Koseo ni te fun girl hukizo ni hekaya. Rayo na kevo hawezu ni akwaya. Tulikuwa na Mandela shule moja ndani ya kwaya. Sikuze vya na hema round moja na nikwaya. Ninaringa sana flat time sina taya. Niko na kila kitu sinanga ni haya. Chiliangwa kiitwa KU ni takata. Hakunanga machali KU ni mekata. Unapata chali first ya ni introduction. Bada ya wiki mbili ana diary production. Alpha ni queen. Itabidi Johnny win. Washaki green. Yes me. Alpha ni queen. Itabidi Johnny win. Washaki green.
Kasi wika mkunu juu. Hey, vile na bam bam, polis wana ubaya. Demo wako vile mahanjam, na misi na ubaya. Koseo mite handsome, uskizo ni hekaya. Felicia na Lisa, even though mini liwa acquire. Tulikuwa na Pamela, shule moja ndani ya choir. Squeezy vile na meza, mara moja utagwaya. Na nandringia sana flat, tummy hana chaya. Hakuna kila kitu hana gani haya. Mtotongo kituwa KU, mtakata. Hakuna gama somo KU, mekata. Unapeleka mtoi first year introduction. Bada ya wiki mbili, asha juwa reproduction. Ndovu ni kuu, chabidi wani juu, basi weka mkono juu, yes you, ndovu ni kuu, chabidi wani juu, basi weka mkono juu, yes you.
Yeah, na pull up nangali ya kalanguin kana fanyanga safcom. Liku kasuku lakini kombato ni custom. Penga nalia,
mi upenda vile una lap njoo.
Baju sitaki kolona girl, please put your mask on. Nekwendete Pamelo meza katembe. Anapenda lollipop, analamba kapele mende. Lazima kwe mukamba, jini ya pili ni mwende. Minasikia mademu wakamba, wanapenda make. Kamekari bam bam, kana kaka mama raya. Nakisho tunenda London, but kumbe ni odhaya. Ndakusaji kupenda tam tam na jini ya kwanza Brian. Dema naka screen ya Samsung, so vidole skori quiet. Usichomeke you are my studio pata PhD. Tupatana now Kilimani kama CUST. Social media, no social studies. So nowadays ukita kutikitha we mambie mtafanye GHC. Wala wamesoma ndio sampuli ya homology. Ata reproduction pia syntopic kwa biology. Bora kuna chemistry Pamela can just follow me. Vile ndo kukukwa noma sana nyaka buogoji. Sina marafiki staki mbogi ni screw. Munataka mblande kiasi ndio munisu. Isiti ya usherati tabia mbovu ni true. Big up to CRISPR, washaji wa ndovu ni cool. OG
akiwa layo shatu juu, basi weka mkono juu,
Yes, you, you, love ni cool. Akiwa live shatujuu. Basi weka mkono juu.
Hey girl, it's been a minute since we kick it.
And it's about time they had to know who the sick is.
That's me.
That's you.
That's you.
That's me.
K Jones be my name.
And they call me DJ Rude Boy.
Now it's a bit of chill and Dominic Rhyme.
I thought we was a team, now you don't want me to shine.
Nah, chill, baby. I was just kidding, though.
You know I got your back whenever you won't kill him, Jones.
Oh, so you a ride or die chick?
On your side till death, like a certified crip.
And they can never touch you unless they wanna die quick.
Now they never seen a beat. Getting murdered like this.
Hey, y'all, we sell on earth. Who's next or gonna be first?
This rap is looking like a shorty with a cheap purse.
Okay, so basically they need work, cause I be kicking most of them.
And I can tell that's why your feet hurt.
Nah, I'ma be okay, Mamacita. Now let me hear you say my name, Mamacita.
Papa Jones.
No games, Mamacita.
And if they wanna work, let them pay for a feature.
Hey, y'all, Nakuru,
Naivasha,
Kisumu,
Mombasa,
Buru Kayole,
West Madaraka,
South B, Nairobi West,
Sulangata,
East Baka West,
Mikasa,
Sukasa,
Nakuru,
Naivasha,
Kisumu,
Mombasa,
LD, Bondo, Tukitui,
Aposasa,
Central, na Western,
Pia, Washadata, no matter where you from, your Mikasa,
Sukasa.
Music you can sing along and work along. It's Energy Radio, the beat of the moment. DJ Rude Boy.
Mapenzi kama bahari nasama, acha yanipige. Nimesha kwa mapenzi la huyo mvulana, sijui nifanyeje. Lanishangaza tambu switu minakolea, unaniliwaza jinsi mambo navonipea, na jinsi tamu inavoingia ni kama keki ya vanila. Na nikwambie jinsi najisikia nikiikosa nitalia. Na jinsi tamu inavoingia ni kama keki ya vanila. Na nikwambie jinsi najisikia nikiikosa nitalia. Oh baby, tena
nataka
kataiti umenibana, unanifanya wako sifuru kuti. Unaponimaliza kwa sauti yako ukinita, yani kama diva Cinderella señorita. Penzi letu limenona, nani kama wewe, unanifanya mina koma kufata mwengine. Na jinsi tamu inavoingia ni kama keki ya vanila, na nikwambie jinsi najisikia nikiikosa nitalia. Oh baby, tena
nataka
and you're listening to DJ Rude Boy. Keep it locked, straight up the baddest DJ in Africa. Boom, boom, boom,
Niki panda 23 kwenye bus stop akini cheki seat li jamaa was so fly yo karibu mimi geti akapanda mafili karibu na mikaketi. Immediately siku ngoja siku sleki nikajidai excuse me unafegi, got his attention sasa power mambo deadly. Ni aje chali vipi unaitwa nani? Mina itwa Naz na Burundio mtaani. Where you going to? Unashuka pande gani? And if you don't mind tend around it mtaani. I like the way you smell hiyo ni cologne gani? Umeni bamba style nyingine deadly yani. Unapenda reggae ni na collection nyumbani. Umefika kuja piga left hapa njiani.
Pop some of that to wonge mambo flani. Mambo flani.
Nataka chali wa Nairobi. Kenyan boy, don't you come take a walk with me? Oh, atuga taka manzi wa Nairobi.
Mama Islas, most beloved, the ghetto president, and you're listening to the baddest DJ Rude Boy. Pull it up, my boy.
Boy,
in case you don't know, she love a boy. Oh no.
Si love a girl, in case you don't know. Sio kama yule dem, oh no. Na kama njiwa, anavyo pepea. Roho yangu, unailemea.
Kasura pia, nako lipokea. Na unamu, kakupendelea.
Basi kumbati hadharani, unipea chumbani.
Wani moto, wani moto. Pete yangu, pete yangu, pete yangu. Weni kama pete yangu,
pete yangu, pete yangu, pete yangu. Weni kama pete yangu.
Toka kwa jua njoo kwenye hema, wamekutesa sana mino chanda chema. Na wapambe wale wasiopenda mema, wanatuombea vita sisi mchadema.
Yani umoto hauzimi, na pa maneno ya ulimi, nisho sadike moyo kadupenda viwewe. Basi kumbatie hadharani, unipea chumbani.
Wani moto, wani moto. Pete yangu, pete yangu, pete yangu. Weni kama pete yangu,
pete yangu, pete yangu, pete yangu. Weni kama pete yangu.
Mandeke wangani, samaki machini. Na mungu kanipa papuka, kande yako. Nina furaha na mani, mapenzi ya dhati. Na inipa sijawahi ona, hindani juu. Kifo cha mende chali, body to body. Monday to Monday, and I need to party to party. Monday to Monday, oh baby, do me like it's my birthday. I've been around the world, but never seen such kind of love, such kind of love, such kind of love.
I've been around the world, but never seen such kind of love, such kind of love.
Kind of love.
tumekua, leta vinywaji vya kishua, brandi zetu wanajua. Leo kuna fam, kuna hela, huko kume chrome kama jela. Piga zungusha vela, tuko na maodi na makwela. Ukitaka wale toka Nairobi, ukitaka wale toka Mwani, yalden toka vitongojini changuana. Usiogope joto, switch your cameras on, kuja tupige photo. Tumejianda sawa sawa tupo fiti, itaweita lukutiki kuitubipiki. Wacha tupewe pewe, tunajipa sherehe, shida zote tupakule, wacha dreams imwagike. Leo kuna fom, kuna hela, huko kume chrome kama jela. Biga zungusha vela, tuko na maodi na makwela. Ukitaka wale toka Nairobi, ukitaka wale toka Pwani, yale mpuka vitongo chini cha kuwana.
Body your problems, God, I mean, thank God for your life. Live true and honest to yourself, you should never lie. Usiku furu chome, rada safi bora tuko jinais. Put a smile on your face, haya maisha you only live once. Whichever the matter the case, nashukuru Mungu na bless. Sisikize maneno ya watu takondae, takondae. Juhudi na hasa ni zako, kujituma na kumwaga jasho. Chorea maneno ya watu takondae, takondae. Kama ni wakushikisha shikisha, ni wakulewa ni wakuchoma choma, lewa shikisha. Kama ni wakushikisha shikisha, ni wakulewa lewa, ni wakuchoma choma, lewa shikisha. Just have some fun.
Shake your bum bum, muziki tam tam, bambe transporter John Constantin. Kenya mambo vipi, are you happy? Zeni hap yo gulamu wesi wumpi. Uganda mambo vipi, are you happy? Zeni hap yo gulamu wesi wumpi. Afrika mambo vipi, are you happy? Zeni hap yo gulamu wesi
wumpi. Zimba kazi, zimba kazi zizi, ana sura ya binti na kilizi. Nikizi wijua kimpandi ziski, sitishiki ni kalitimiki. Kaku bambe ni bambe tu bambis,
foreclosure, man I have a thing for foreclosure. I need Bambi, can you bubble Bambi? Miss it to Alia, can you handle Dambi? Niko na ray of hope, wapi amber rose. Ni mkamba, solid I kulamba dose. Sina kamba, kutai na si ezi lose. Lose note, hii ni suicide note. Take notice in case me ni shushe ro. Take notice in case ni kushushe ro. Take moti in case ulale fofo. Kuna bi wawa na
koko. Zimba kazi, zimba kazi zizi, ana sura ya binti na kilizi.
Friday,
Friday,
hola la 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 la, hola la 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 la, hola la 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 la,
DJ Rico,
korido sahi ya dimangware kina kemboi wamefika na walales hakuna gravity kwa mungo ni mabale najisikia kuna kakitu kwa wallet mtaani litoka hadi kiwa manches sikupitia kibandaski kwa madhe sahi katumbo kamejaa kuna gases juu ya kunyonya jack sipenda glasses
nadhani sadonda kwa na ganje ni nani atataka makali tayari buda sahi niko maji na imagine manena niko kazi mini big big boy siezi kusa toy Missy role model ni avoy Na mbona buda nikilewa Ni waribu ganji nikisema pewa Hadi Monday ni kaze Tuesday ni katu Monday Wednesday si jale Thursday nangoja Friday Friday oh la 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 Oh la 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 la
Tuyo mio
Oh la 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 la
Mkurugenzi
Oh la 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 la
La chio mio bala ma weekendi muzere na ma arif kada na ma painting magala wana sanif shasha me detecting na tambla ya kinrati shkuba kuru mishango kwa kama generator kwendo kwa koso kwa na jileta leta bono funga long show kami kela teta elevator kijana kadogo kakwena diseta wita leta
juni weekendi leo tunambleki hato zikosa form buda kuna plan B tupitie peti tunyonye irori Leo pilo si manyoya kuna pungi Ni personality gathea si matembe Jumangoko wanadai tu wa kiembe Lesi kunyu fakse ina uzembe Niko farmers just nasichagu jembe
Adi Monday ni kaze Tuesday ni katu Monday Wednesday si jale Thursday nangoja Friday Friday oh la 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 Oh la 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 la
Nyesha mahewa nikileta wako wengi lakini Soviet Sambetra
London, London, London
Brother Kamata, Sister Kata You know kwa mdungu na hundi okringu
Kama hii ni baraka itakuwaje sin Chafuwaga sin, tunakuja na vin Shida gani my idea, booty down don't fear Tunatesa this year, that's a main idea Kana kanikora kena bia this year Tu baby don't fear, get down my idea Gotea give battle, joni yako walking
Intake of booze is alarming here
So bad,
ulevi atmosphere
Walalala,
wanjo he comes oh dear I've kunwad all my idea Kidnapping of booze is rampant here Nairofia Hey yo boo is here Sulini ya chia
Put it down, put it down, put it down, put it down
na kataska ama kane pewa chupo silambe lambe wapiche seko bande gane ngango whiskey hanjam hanjam mingi mina taka joni teke toto na msupa tulewe hadi kesho shots camino boti bodo chapa toto ukimaliza KO.
Tutadhani kono kono Deni kashabiki vila natupa mikono Anashangilia nika ameshinda loto Ati mini wake ala yoni ndoto Kamni kusho vile josi ufanya Haduki ni roga bado nitakuhanya Tukisha anika na kuja na kumanya Na uma na puliza na jifanya kama panya Yopiga nduru manze kasku didu Hasha changanyikiwa ana dance keleu Kisikali fita na benka bambu Mindi onyuki na pea na utamu Kani wako tabaki meteta Nitacheza na yo mwili ka dictator Utabaki umesituka, kaifafa Pewa kitu tetema kama kifafa
Tapo, tapo, tapo Kayuko rada pigwe tapo Ni mtu wako wangu wakando Ukilalisha bana na pita nako
Akijilegeza na piga tapo
Kameweza, kitam tam, kinyam, kitam tam, ey Ufiki bei, uyu akini magendo Boy nika vibe, kanapenda tuwa ghetto Doba nikaliuliza makurutu ganga Gimebaki shangwe, kelele na nderemo Shamra, shamra, kelele na nderemo Shamra, shamra, kelele na nderemo Kitam tam, kinyam, kitam tam, kinyam, kitam tam, kelele na nderemo Kinyam nyam, kitam, kinyam nyam, kitam, kinyam nyam, kelele na nderemo Sidem ni meja na wakunywa bila tambla Na unipati ata na vibe sakanga Ati kichwa tu kwani wewe ni makanga Ni follow insta sikupi iyo namba Kihere here na kweli utawezana Jumini yule mama yako alikukana Fika bei ndo tuweze kupatana Ati fair game nisi refa wakandana Boy kafiti joka meweza Kitam tam kinyam kitam tam ey. Ufiki bei uyu akini magendo Boy nika vibe kanapenda tuwa ghetto Doba nikaliuliza makurutu ganga Gimebaki shangwe kelele na nderemo Shamra shamra kelele na nderemo Shamra shamra kelele na nderemo Kitam tam kinyam kitam tam Kinyam kitam tam kelele na nderemo Kinyam nyam kitam kinyam nyam Kitam kinyam nyam kelele na nderemo
hapa?
Niaje.
Niko na talent.
Kagani?
Neza funga, 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 funga. Unataka kuona?
Siwezi mai.
Okay, keti chini, geuka hivi, wacha nchezeka mimi na ulimi. Usitowenda kuchapa na yomini. Chali yako kwa simu, kelele. Chali yako ni stress, ye ni msengi. Mbike block, tupike sherehe. Usilie mami, sikiza magenge. Nda kutuwa stress na nikupunguzie nyeke.
Akademi kazuri joka kopero. Kisham sham, kinyam, kitam tam. Shuka na ngeo, sezi menda taka pedo. Dem ni kafufika na penda magendo. Ngoma ni kali uliza makurutu kanga. Nimeba kishangwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo.
It's your favorite boy.
Ilenza na kasefi.
Double tap.
Niko na TBT.
Double tap.
Akapiga screenshots ya like.
Double tap.
Pia mini ka like.
Double tap.
Ilenza na kasefi.
Double tap.
Niko na TBT.
Double tap.
Akapiga screenshots ya like.
Double tap.
Mini mugenge na mitaka na zile zibo maji zimebleki. Nakata maji kifika mabills nimebleki. Niko fiti nimekula makuki na makeki. Oh yeah, baby nimesete.
Sete, napendaga zile zimesete. Jicho nyanya, oh yeah, wale wamesete. Zimesunga tu kwa kibete. Simama, wacha kukatika kwenye kete.
Kete, wacha kujisunga tu kwa kete. Tunajua genge ilishani visha pete. Mina piga miti weni mate. Mina piga miti weni pate. Pate,
pate, boss, hey. Mazo sinitoke, una tos anataka tu niende kwake. Maso sema kepi, yendi omkate. Hey, boss, wacha mpiga mate.
You got that denda,
denda.
She can really get a good one,
good one.
You got that denda,
denda.
She can give you a good one,
good one.
You got that denda,
denda.
She can really get a good one,
good one.
You got that denda,
denda.
Along and work along. It's Energy Radio, the beat of the moment.
Still so rude, but music too damn good to your ears.
DJ Rude Boy,
Zime banda, zime ripoti niko. Kando. Nangango ya 40 kwa kichwa medula. Andi kwa magoti, zime banda, zime ripoti niko. Kando. Nangango ya 40 kwa kichwa medula. Andi kwa magoti,
Guzling pisponi ya kibla. Ditni dibla ile genje. Inigri miurien kadi shock them. Mambeko zina mwok ni mogadha. Kanairo governor ni mjamo. Lagunya skomo ni makibre. Inademia ni memoka palma. Nikipaa kila yut ni dangulo. Kwangife baroda imemokre. Matibien kuwa bambua mashashken. Kamili ya kimsnadi pochanyagu. Militan nuari ya utu frontline.
Zime banda zime reporti niko. Kando. Nangango ya 40 kwa kichwa medula. Ate kwa magoti zime panda zime ripoti niko. Kando. Nangango ya 40 kwa kichwa medula.
You better relax and have some fun. You better feel, you better chill. You